Maui, the Art of Māori Haka invites you to their reopening this Saturday, September the 13th. There will be a free show starting at 12 p.m. at their new location at 442 Chewam Street. There are limited free seats, so make sure you don't miss out. Phone 381 7596 now.
Kei te takatū koe ki te pōti, i roto i te pōti tanga whānui, hei te rua tekau o mahuru, e ai ki te ture, me mātua rehi te koe, mēnā e āhai ana koe. Ko te tikanga o tēnei, mēnā he te kaumā waru o tau, pakeke atu rānei, ka te kaumā waru koe i mua o te rua tekau o mahuru, ka mutu he kiri rārau no Aotearoa. He kainoho tūturu rānei, kua ko tahi tau koe e noho ana i Aotearoa i tētahi wā.